Madame Gloria Kaitesi akaba Madame Gloria Kaitesi akaba ari umufasha wa Lieutenant Joel Mutabazi wavanywe i Bugande mu mezi make yashize ashimuswe na Leta y'u Rwanda aho kugeza uyu munsi bakomeje kumwima ubutabera bigera nubwo n'uwamuburaniraga nawe yasezeye ariko Joel Mutabazi akomeza avuga yuko ibintu byose bamurega ari ibinyoma ndetse ko hari naho bageze bakamukorera iyicwa rubozo kugira ngo yemere ibyo Leta yashakaga kugira ngo imugerekeho icyaha cy'iterabwoba ndetse n'ubufatanye n'amashyaka ya politiki. Madame Gloria Kaitesi rero akaba ari ku murongo wa telefone, ndagira ngo mbanze muhe ikaze muri studio za Radio Tahuka maze tumubaze ibibazo bigufi bike cyane kuko amerewe ndetse niba hari n'amakuru afite kuri umugabo we washimuswe na Leta ya Kigali. Madame Gloria Kaitesi ikaze muri studio za Radio Tahuka, ubu ushobora gusuhuza abatwumva hanyuma rero tugatangira utubwira amakuru waba ufite aheruka y'umugabo wawe Joel Mutabazi. Kaitesi Gloria, niba uri muri studio za niba utwumva watubwira ukabwira abari muri studio yuko uhari kugira ngo tugire ibyo twakubaza.
Ndi ku murongo, nimba ndabumva. Mbanje gusuhuza inshuti za Radio Tahuka. Amakuru meruka y'umugabo meheruka yagiye mu rubanza niyo makuru yamwe meruka.
Mbere gato ariko nagira ngo umuryango umeze ute n'abana, umeze mute aho ngaho nyuma y'ishimutwa ry'umugabo wawe?
Njye n'abana nta kibazo dufite, gusa ikibazo dufite ni cy'uko twabuze umupapa w'abana. Nta kindi kibazo kindi dufite rwose.
Urakoze cyane. None se ubundi amahirwe yo kugira ngo habe hagira umuntu wasura, urabizi ko mbere yari afite umuburanira, none bakaba atagihari, haba hari igikorwa yenda kugira ngo abone abandi bantu bamugeraho hariya afungiwe, cyangwa se haba hari amakuru ufite y'uburyo afunzwe?
Oya rwose, nta muntu umugeraho. Kukomeretse no kuvugira kuri radio RFA, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yamenyesheje abantu ba RFA yuko kugeza isango nta muntu n'umwe ushobora kumubona bitewe n'uko barimo bakurikirana urubanza rwe.
None se yaba impamvu avuga, uretse ko abantu benshi bafunzwe, hari abasurwa, hari abadasurwa, bo yaba yaravuze impamvu yihe ituma we ari afite impamvu zihariye zatuma batamubona yabarizi?
Nta mpamvu n'imwe yatanze, kuko nk'abafatanyije ibyaha nawe bamwe bafungiye ku Murindi, abandi bafungiye muri Militare. Nta mpamvu n'imwe yigeze atanga.
Ubu rero impungenge waba ufite ukuntu afashwe muri gereza ni nk'izihe? Umuntu agiye nkumva ku maradiyo atandukanye, haba ku Ijwi ry'Amerika, kuri RFI naho nabonye interview mwakoranye, impungenge wabwira abatarashoboye kubona ibyo biganiro wagiranye n'ayo maradiyo ni ibihe, kugira ngo nabo niba ari abatabaza bakaba babyandika ku mbuga za interineti n'ahandi, ni izihe impungenge waba ufite, ni izihe ushobora kubwira abari ku murongo wa telefone cyangwa se baza kukurikira kuri website?
Nyine ifite nazindi yose kwiyicwa rubozo, nyine n'ubundi nk'uko yarasanzwe afungiye ku mapingu amaguru n'amaboko n'ubundi abiraraho, n'ubundi buriya niyicwa rubozo bashaka kumukorera kugira ngo izagere mu kwezi kwa gatanu yarorohewe kugira ngo bamwemeze ibyaha. Nicyo kintu ndeba nge bashaka, nta kindi.
None se ubu urabona ko bagiye mu giturage bageza agahini babwira bene wabo bati dore ibintu yaduhaye, nubwo yarabihakanye amajwi yari yumvikana neza bavuga ko ibyo bintu ntabyo yakoze, ariko babemeza bavuga bati dore bene wabo barabyemeza. Biriya byo wabibonye ute ko mwabanaga n'icyo gihe? Urumva icyo bashaka kugera hari ikihe kugira ngo bajye mu giturage?
Kujya mu giturage se wowe batabaye abaswa, bavuga ngo imbunda yarishyize mu isanduka. Mu isanduka se bapima ko bagezeyo, se bikanga n'urwandiko bavuze rukabura, n'umugore w'umutamba akabihakana ibyo byose ni ibintu baba bashakisha byo kubesha nta kindi.
None se murumuna wawe niba ari mukuru wawe hari undi muntu nawe bafunze wagiye unavuga yuko nawe bamba muziza ntabwo kugeza uyu munsi baragira bafunganye na bariya bantu ariko ntabwo bagira icyo bamurega kigaragara, wowe hari icyo wabuze kuri mukuru wawe cyangwa murumuna wawe? Ntabwo nibuka niba ari mukuru wawe cyangwa murumuna wawe.
Mukuru wanjye kuva twahunga Leta y'u Rwanda yaramukoresheje bishoboka, bamuhaye amafaranga, ahubwo n'ubungubu bingero birantangaza cyane kubona afunzwe kuko nigeze umukozi wabo baramukoreshaga.
Bamukoreshaga ku muruhe rwego?
Bamukoreshaga mu rwego rwo kumbanekera ahantu impunzi ziherereye, bigeze kumutuma ngo abashakire Charles kuri Kalisa na Mutabazi. Icyo gihe turabimenya rwose, baramukoreshaga umukozi wabo bizwi, yakoreshwaga n'uwitwa yakoreshejwe na Munyuza, akoreshwa na Baine, akoreshwa na Rutatina, abo bantu bombi bose uko ari batatu bose baramukoresheje kandi mbere ari imbere.
Uribaza ko yenda bari amacenga yo kugira ngo bazamukoreshe nk'umutangabuhamya?
Ngira uko mbibona ni amacenga kuko ndahantu afungiye baranasurwa.
Ubwo byaba ari nka biriya nyine yo kugira ngo bashake abantu bo kuzashinja banakabugatira abona ko n'uyu nguyu bemera ko bakoranye nawe aramushinja ibi byaha. None se hari ahantu nakumvise kuri radio Ijwi rya Amerika uvuga uti gufungwa nta kibazo, icyo nshaka ni uko basura umugabo wanjye yasurwa. Kubera iki utekereza ko gufungwa nta kibazo gihari kandi ufite n'izo mpungenge yuko yenda yabafunzwe nabi ukavuga uti gufungwa byo nta kibazo, ariko icyo niyo nibaza ni uko nshaka ko yasurwa gusa ibyaha kuregwa ibyaha ibyo ntabwo aricyo kibazo. Hari ibyaha wakwibaza yenda yaba aregwa uvuga uti ibingibi byo yarabikoze, noneho yenda byaba ntacyo bitwaye kugira ngo afungwe, cyane cyane ko numvise we byinshi yabihakanaga, impamvu yaba yaratumye yenda uvuga ko nta kibazo yaba ari iyihe?
Leta y'u Rwanda ndayizi. Leta y'u Rwanda niyo waba uri umwana ntago bagufungura kuko ndabazi ibyaha benshi bari muri gereza ni benshi badafite ibyaha. Niyo wakuti bafungurwa nabo Leta y'u Rwanda yabafungura, ariko nabura bagufungiye ahantu hatameze nk'aho ari ahica rubozo. Nicyo gitekerezo njye nagize kugira ngo wenda bamufungire ahantu heza kuko ntago bamufungura kuko Leta irenganya guhera ku mwana kugeza hejuru. Ndabizi njye nakoranye na Kagame imyaka 7.
Uravuga gukorana nawe nk'umukozi ukorana nawe cyangwa se kuba yenda umugabo wawe yaramurindaga?
Nk'umukozi nanjye nakoranye nawe Leta no muri Minisiteri y'Ingabo kuva 1997 kugeza 2023. Iriya Leta rero ndayizi bihagije. Ndabazi ni Leta irenganya rwose uhereye na kera kose.
None se ubundi ukayite si ikibazo ahangaha gikomeye n'uburyo amakuru umugabo wawe uzajya umenya amakuru y'umugabo wawe? Uribaza yuko kuba ubungubu nta muntu ushobora kumugeraho cyane cyane atafite n'umwunganira, noneho wowe waba utekereza ko inzira zishoboka zindi ni izihe? Niyo rishorobozo arikorewe noneho agakuru kazamenyekana gate, cyangwa se hari abandi bantu nk'imiryango mpuzamahanga nk'uko wabivugaga ku yandi maradiyo mwaba yenda mwibaza ko azashobora kumugeraho, noneho akaba nibura nk'uko wavugaga ati yenda ntibazamufungure ariko ahabwe uburenganzira bwe inyobanyururu n'imfungwa nk'izindi zose? Aho gahenge urumva kazaboneka cyangwa hari icyizere waba ufite?
Njyewe ndumva mfite icyizere kuko navuganye na Human Rights Watch, mvugana na Red Cross, mvugana na Amnesty. Uko Leta y'u Rwanda yo babanza gucisha muri prosesi bakagomba bagakomeza kwangira abantu, ariko bizagera aho ngaho bikunde kuko na mbere yari 2010 yafungiye kami. Hari igihe noheze Red Cross ijyayo ariko nyine bagerageza kumuhisha, ariko nza kumenya amakuru ye, agahenge kazaboneka. Nicyo kizeye njye mfite ko Red Cross izamusura kuko nta wundi muntu ushobora kuzamugeraho.
Urakoze cyane, ndumva ibintu byinshi ubidusobanuriye. Gusa ikintu twakwifuriza ni ukugira ngo umugabo wawe azave muri buriya butabera ari amahoro adahungabanye, kuko ubushize waravuze uti ndabona asa naho afite ari amagufa gusa, mu binyamakuru nagiye nsoma ari nabyo byanatumye ngira ngo yenda n'abandi bantu bumva radita ukabatumva ari amaradiyo n'abiriya binyamakuru bitandukanye wavugiyeho nabo bumve ako karengane gakorerwa umugabo wawe yagiye yibwe ashimuswe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ariko none ubu akaba acuragizwa na leta hirya no hino yimu uburenganzira busanzwe ejo bundi baravuze uti bava hariya muri gereza babaye nk'abigaragambye ariko uburyo bigaragambije ntabwo abenshi babibonye niba hari icyo ushobora kubwira yenda abatwumva ubwo buryo bigaragambije hari benshi bavuze bati bigaragambije bate kandi bariho bari ku mapingu icyo bashaka kuvuga ni iki
iri cyane babatwara nyine baburije imodoka dore ko babatwara n'ibikoko abantu babaraho babaje mu rubanza badashobora kuvugana nabo aba bateye induru cyane bavuga bati n'ubundi aho badutwaye n'ubundi ni urupfu nk'urundi mutwikiye ahangaha nyine batera induru cyane barasakuza abantu bari aho ngaho nyine mu rubanza nibo bagerageje kumvugisha barabintekereza bambwira ukuntu bimeze bambwira bati noneho bose noneho bamwe na bamwe bose ibyaha banabihakanye ati noneho usengera umugabo wawe ikibazo cyakomeye nuko nguko nabimenye
murakoze cyane hanyuma rero ubu wavuze ko Diana ari mu bantu bafunzwe akaba ari umuvandimwe wawe ntiyitwa Diane
yitwa Diane
Gasengayire ariko hakaba hari n'undi miryango ya Joel nayo harimo abandi bavandimwe be niba zari babiri nabo bafunze imiryango yanyu abari wowe n'umugabo wawe mukaba muri nk'abantu bane niba ntibeshye baregwa ibyaha bimwe nawe uribaza ni bane
ni batatu ushyizeho nyine na Joel ni
bane ukibaza ukavuga uti se nibaza ari batanu ushyizeho Joel n'umutamba se afite mutamba n'umwe hakaba Diane wa kabiri Jackson akaba wa gatatu n'umutamba wa kane urakoze hanyuma impamvu wibaza kuba bari basiye umuryango wose ubwo impamvu yaba ari iyihe yaba henda hari impamvu zatangiye kera cyangwa se yaba ari ukugira gusa ngo bashaka uburyo bworoshye inzira z'ubusama zo gushinja ibinyoma umugabo wawe
ni amacenga ya leta y'u Rwanda duhereye ku bantu benshi bagiye bahunga ni amacenga kuko nabo iyo baza kubimenya mbere igihe baba barahunze bakagenda reka noneho duhere ku uwo abyira Kayumba Nyamwasa ubu se umuryango wa Kayumba Nyamwasa urahagana hehe uwasigaye mu gihugu cya Bigigana ngabo ari he nari muri gereza we
ariko se ubundi kuvuze uwo zira Kayumba Nyamwasa yenda we impamvu abantu benshi ntibabizi impamvu utekereza ko yaba ari wazira ni iyi
muri 2010 bamujijije ifoto y'ikinyamakuru ngo yafotoye ikinyamakuru bitanzwe n'uwitwa Kabengera Jacques kubera uburwayi Kabengera yari yifitiye aravuga ati reka nikize mbe muri gereza nange mutabaza bari ufungwa ko niko byagenze bitewe n'uburwayi Kabengera yari afite n'ubu ntabwo akiriho yarapfuye bitewe n'uburwayi yari afite
none se iriho iyo foto yari iriho iki iyo foto yari yashobora kuzira yari impamvu yihe yatuma kuba yenda ari ifoto ifite gaciro ki cyangwa se amafoto yari ariho yagaragaraga yatumaga bamufunga yari ayahe
yari ifoto ya Kayumba Nyamwasa n'abandi hariho na Museveni hariho sinibuka neza ariko niyo foto kuko nta nubwo yari nayifotoye nta nubwo yari ikiri muri telefone uretse ko azira we ahora azira ukuri babimubajije koko nk'umuntu wabikoze aravuga ati narabikoze icyo nicyo kintu yazize ngo yazize ifoto
ok avuga ko yasize ifoto yuko yafotoye ifoto iriho General Kayumba
nicyo kintu yazize muri 2010 bamufunga umwaka n'amezi atanu nanamubona rwose afungiye kami rero mbere nyine kuri iyo miryango yose hari n'umwe uri mu gihugu ntawe rero leta y'u Rwanda ni uko ibigenza niyo bafashe nyine bari abantu bo muri famiye babikoresha iturufu ni iturufu bakoresheje
turi kumwe n'umunyamakuru wa radiyo itahuka muri studio nawe yagira ngo agire ndacyakubaza mbere yuko tukureka iwanyu hari na mu gitondo kare cyane wakoze cyane ariko reka nzi tumuhe ijambo nawe agire icyakubwira ni Serge usanze umwumva kuri radiyo nawe ari muri studio reka yo nawe tumuhe mikoro yumve icyo ashaka kubaza Kayitesi
urakoze cyane bwana Jean Paul urakoze cyane ndasuza Kayitesi nta byinshi nshaka kuvuga ahubwo no kugira ngo mushimire kuko uburyo numva avuga n'uburyo asubiza urumva ko afite ingufu kuba mutabazi ari ku mapingu ahafungiye kuko ninjoro nakoraga ikiganiro kuri radio itahuka tuvuga kuri Lieutenant Mutabazi njye na Major Robert ninjoro twakomeje kugaragaza iyicwa rubozo akorerwa ntacyo mfite cyo mubwira no kugira umubwire ngo akomere akomeze agira ubutwari akomeze rwose ntacike intege ariko message yanjye ndagira ngo nsabe abari n'abategarugori baduteza amatwi please muduteza amatwi ryano hino nyamuneka uyu nawe mumufate nk'uyu mutegarugori mumushyire mu muryango wanyu dusanzwe tubikorera Victoire Ingabire dusanzwe tubigaragaza ryano hino aho muri hose mugerageze na Kayitesi mumushyire muri famiye mumusupportinge mu masengesho mu bitekerezo kuko ubu ngubu rwose ari kuri uru rugamba Kayitesi nta byinshi ufite byo kukubwira ariko ndakubwira ko mu izina rya ditahuka iki kintu ndagira ngo ngisaba abanyarwanda bateze amatwi ryano hino bagushyire mu bitekerezo baguhamagare bakuganirize kugira ngo uyu muryango waraditahuka ntucike intege ntubone kuri wenyine ndumva rwo butumwa nagira ngo nguhe rwose
murakoze cyane
urakoze cyane bwana Jean Paul urakoze
urakoze Serge urabyumvise rero Kayitesi we ni ukugira ngo atange ubwo butumwa bwo kugira gusa ngo agukomeze anasaba n'abari n'abategarugori ari abajya mu myigaragambyo ari abajya gutanga ibitekerezo hirya no hino hari abavuga ku bibazo by'akarengane kakorerwa umwari n'umutegarugori mu Rwanda hamwe leta iyo ikomeza ivuga yuko ishyira imbere inyungu z'umwari n'umutegarugori niho nagira ngo nambaze yenda Madame Kayitesi Gloria wowe wakoranye na Perezida Kagame nk'uko wabyivugiye kandi uziko muri parlema muri mu nteko bavuga ko bafite abadamu benshi ariko abadamu bamaze guhemukirwa mu gihugu haba mu Rwanda cyangwa hanze bazira uko abagabo babo bari muri politiki nyarwanda ni benshi cyane ibyo bintu warabikurikiranye warabibonye ariko ubutumwa ushobora guha abantu batekereza ko Kagame afite afite impuhwe umuryango yenda abana bawe ubu ngubu basigaye ubarera wenyine urwana nabo bonyine ariko Kagame nyine na leta ye baravuga ko bashyize imbere iburenganzira bwa n'umutegarugori hari n'abandi benshi nyine abo bayingabire Serge avuga mukanya hakaba n'abandi bagiye bashaka guhekurwa nk'aba General Kayumba nuko Imana yakinze ukuboko kareba urugero rwa Madame Leah Karegeya nawe uherutse guhe kwicirwa umugabo muri ubwo buryo urabona ko ayo magambo avugwa yuko Kagame areba inyungu z'umuryango by'umwihariko z'umwari n'umutegarugori koko afite ishingiro mu byo avuga Kayitesi niba aricyo abivuga
na kimwe rwose na muhwe bitewe n'ejo bundi Mutabazi ari mu rukiko yabajije umukuru ushinzwe kubaburanisha arabaza ati ariko iyo uri wawe ukaryama ugatekereza ku rubanza rwa Mutabazi utekerezaho iki yahise amusubiza ngo nta kindi ntekereza ku mugore wanjye n'abana ese muri ako kanya yari azi ko Mutabazi nta mugore n'abana agira namuhwe baba bumva yuko aba bandi bapfa bagashira bo bagasigara bonyine ariko Imana niyo nkuru niyo iziko izaturengera abantu bagiye bahura n'ibibazo nk'ibyo abapfiriwe abagabo abafite abagabo babo bari mu magereza Imana yo ifite icyo izahindura twe nta kintu twashobora Imana yonyine niyo ifite icyo izakora kandi abantu bose ndabihanganisha yaba ari abari hanze y'igihugu yaba ari abari mu gihugu hagati mu Rwanda barahari ni benshi cyane kuko hari umugabo wigeze gupfa Mutabazi ari kamafunze arapfa bamwiciye ku kibuga cy'indege bajya kumujugunya i Kabuga njyewe nari ndi yo bamwita Rutayisire ariko ndakubwiza ukuri turi barimo guhamba na muntu umwe wavugaga kuko urwo rupfu rwaragaragaraga aho rwaturutse rero abo bose ndabihanganisha kugira ngo bakomere hari icyo Imana izakora
urakoze cyane Imana ifite ikizakora kuko akarengane karahaba ariko kagira naho kagarukira rero ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya waduhaye kandi tukwizeza ko ikizashoboka nyine inkunga yacu ari ukutabariza ari uku amasengesho ku bandi nabo tuzakomeza kubikora ubwo hari impamvu yatuma yenda ugira ngo twongere ikibazo tugishyire ahagaragara nabwo twakigarura tugatabaza tukabishyira muri za YouTube ndetse no kuri internet ahandi henshi cyane kuko radita ukayumva n'abantu benshi ndumva ikibazo cyawe kizakomeza kumenyekana nubwo cyamenyekanye bihagije ariko ni byiza ko abantu benshi cyane ku mbuga n'ahandi bagisobanukirwa bakumva akarengane uwakorewe ndagira rero ngushimire ngusabe ko niba nta kindi wabwira abo turi kumwe ukureho telefone yawe maze tuzongere dusubire ubutaha ngusezereho ugire umunsi mwiza keretse niba hari ikindi kintu wakongeraho muri uyu mwanya
nacyo murakoze cyane
urakoze